Kokulandela msindisi kuzo zonke izinsizi lapho khona ngolandela yebo ngizolandela kokulandela msindisi wena wathi thikasi noma bonke bekudela ngomsa ngizolandela. I did.